abalwanyi eddembe ly'abaana bakanye kaweefuba okusitula abaana ab'obuwala babeere n'obukugu mirimu egitali gimu olwo nno nga eddoboozi lyabwe bwe linaawulirwa mu ggwanga. Bano wansi omukago ogwa Grusha Machel African Adolescent Girls Movement baagala abaana bawala bano bafune obukugu basobole okuba nga beeyimirizaawo n'okwaŋŋanga okusomooza okutawaanya abawala mu nsi yonna. Demon Wamara akulira omukago ogutaba bannakyewa bafaayo ku nsonga z'abaana gwe Uganda Child Rights and Girl Network annyonnyodde nti abawala bali myaka egyakavubuka basanze okusoomooza mu byenfuna ne mu mbeera eza bulijjo wabula nga kawefego baliko wakakasa na bino binogerwa eddagala okwogera bina babadde mu kutongoza omukago ogwa Grusha Machel African Adolescent Girls Movement wano mu Uganda era nga Uganda lifuuse eggwanga ly'ekkumi n'erimu okubeeramu enteekateeka eno mu Africa bwe kyetandikibwawo mu 2022.